Godfall, Moodcast, yeah. Nalumbilwa muma kilabu twale. J Cash, SP, yo, let's get it. Ifa kuna tule ufa kenge. Every day, it's a payday. Someone ifa twanga lapa bege. Nifa fwe baba kufi kiki. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Takusha na baji, tumafia madabu. Saka ya kula, tapanga black table. Hey, efa tuwa ikala mukalale. Gata upete mane kalale. Toba na matiki nefipale. Joey nangana ukwata zale. Twadi pesha, twadi kwata levo. Gani wewe Rwanda lekefyo. Shani shewe laundi se fofo. Vigi mane, tuisenda mulolo. Ifa kuna tule ufa kenge. Every day, it's a payday. Someone ifa twanga lapa bege. Nifa fwe baba kufi kiki. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey,
Kylie Sameja SP. Yeah, yeah. Sekulo timvela chekenge matamanga palusaka yonse ni payday. Sika machota kaduja patumba no wanda paliponze ni makwanisa kupunda. Black table ya masavana na black label. Shisha kambali magelo ya sunshepo amepo. Kuwacheze sapa kaluchelo. Hello during the day unipeza padepo. Ndise wa mene chiliko. Ndise timafaka wa ntukusiko. Wamazi pompa isenga chiliko. Fulu machiki wazi wa chiliko.
Ifa kuna tule ufa kenge. Every day, it's a payday. Someone ifa twanga lapa bege. Nifa fwe baba kufi kiki. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik.
Hey, yeah. 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 Tebu finali kwa tete pale. If I like it then I be like let's get it. Shili type imoneka desperate. I'll slap your face with your two my less money. Na wanama chiki kwa tindi nkoko. Tuesday 10 hours in ilifopo. Fyombela happy unga fena chikonko. So kanshtefe bayonse wende kako. Fyo twangala kumwe skulu saka. Big buyer taba mwena kubusaka. Mikile 2-5 ikulu kasa. Ngata utu feeling alowe ulisaka.
Ifa kuna tule ufa kenge. Every day, it's a payday. Someone ifa twanga lapa bege. Nifa fwe baba kufi kiki. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Hey, twaba na matik. Prince Charles, Washi Ivone,
Silly.